joyi yamde no fellere min taji chapande tati kibaruji med e fulfulde Omar Hammad janganta o nani ko kibaruji do masinaji den gondi Amin Hassan ender ko kibaruji med en kala e wiide Muhammad Lamine Zene horejo gouvernement mo Niger kenga no jidal nati hakkunde mude aluma leydi ndi e wadde dimma jukkungoji ko sede awo wadan leydi meden Niger e do lawol goto goddo ni faawade jom biya illa ko sede awo jukki leydi Niger dum nyamdu cede mum beydake misali taketa der region zender onana ko bibbe leydi kali yewter men pindino hande yatana alo do filla durgol ummade leydi mudu nata der leede gontande der region zender eko sodido nani yaru no kalirno de der kibaruji meden Lamine Zen Ali Mahamman horejo gouvernement mo Niger kenga no jidal nati hakkunde makko e lamibe finatawa ardibe dinaji kambe nimbe jingano be pelle hakkeji bibbe leydi kolati ministri be hano fedde sogeji jipinde laamu CNSP wobbe ngari potondiri dum do tawa kena e micintinde jukkungoji ko CDAO wadani Niger ko memi bibbe leydi sanne nani ko wi bandirabe television mo leydi wad
har ko darata leydi Algérie midan yewtinaade sigila mabbe non ko winda wi'a der makko sey min gi'i do Facebook internet wi'i min jabi be nata tefude mosola sadornam fodu o enda dalila odu waddi ko gomnati amin wurti wi'ude ko dum hana ko hana handen jan himbe no tawra sadornam watta himbe acca gadide nogo leydi Algérie de wi'i wadda balla mun nangude Niger mosola fodu politique mu hebo to sey himbe wodo dake kaldi poti do majjungina sengo leedi Nigeria umade doso yade weru chat lenyaku tawa chaka himbe bendu bii jabay leedi Niger wadane kunu arido leedi Nigeria on endal der wombe no takkimu no wodi wombe no tefa bonnude chaka Niger e Nigeria min durwon ko watta do ko yawi labi jukkude leedi Niger di endal
Kenga atalata tati lewru Oktobre ono dum woni sarusi kawjido filla doniya be mo Niger burtini talkuru e hadude burtinol gaz nawtortedo on ginandam yeru duni no Abu Ubanda wakiu ardido sarusi kawjido filla doniya be Niger o holli e wiide gollobe der de gollirde no hani tawe gollidi e gol lawol lamu kojangol e mo watta dudande faware joni e mabbe be kada wujugol gol gaz no wurtodo den der Niger kany wari ko watti dande yade sarusiji doñebe di region din fu gollida e gol lawol ko tawe dun tabintinama illa ko leede CDAO godde mabbe keri mu hawtade e leedi Niger ceede nyamri nawtortendi no kenni e beydade misali inde en kojjita keta der region Zender na ko to bibbe wuro ngatti dande e gomnanti yewtuna are luman koobe mabbe wobbe Marwan Al Husseini yewtidi mabbe
gaskiya mutane a Niger
sako Allah nimbe no don boy toro elno luman koobe ben no goni he e wadirde luma ko mudum gan hewbe are kidde godi amma se nimbe ngadi sodde to mu en no beydan cede den wodi min nani der leede godde gomnati sodata nyamde dum helde cede mun sonnira nimbe gam Allah na be ballum
se rege mana price
da shanka gam mun kilo maro oni wala na chapande jitna herme handen deni neddo wala herme la sujidi hetta kilo maro goto ba a sodi ndo hetta tama fudo deni ada wodi sukabe nayo anati kane balden deto sa kurdu son takina ujinaji didi e kima jiego to handen du wala na ujinaji nay ko wala kima didi
nani mbie département arleti jia kenan de region agadez don do no kure no andirande rafke joran de nagu gardo beditade en wujugo neban essence no sonira ko wala lawol o fidu bibbe woro gon cutti dum faajami ardibe hausu dum ngatta hinnare de majum mutari abdullahi yewtide bibbe galure arleti wobbe
abun zance magawata nan gana arli
noddoje de gana nan mi hore be kawjibe fi de na ko wuro arlit be kokka sembe do station yigi nonni to essence sonnete ganno wodi ko min gon minen gi'a ko handi hore be andana gan gomnati hadi neddo fu sonnane ko buri bidoru worru station nonni minen gi'a wobbe no garda bidoji duddi no chonnane essence demu lawa lamu go wala amma handen gol joddinama denne no handi tokkitagol wade do fi
kan gani baba abun da zakai am
game da shi wannan
alama doko ce wata fi o gonga lady lady menno wuro godo wuro menno denne no handi ko kabe kaujaki lady beida baude do fi de nako gan ko min gon minen gi'a der wuro alit go loreji gondi no koje nebban essence no burtodo hana
sunnoti
nan bi'a no be ujunere kemen jetato dillambe leede beleede sara ko lati duudal mabbe fu no bibbe leedi Niger non ko sukaabe kemen dido e chapande njeddo e jeegom tawa der mun kambe woni ko soccita der leedi Algeria wadda alal bittinga gal Agadez dum donde woni arande sawre nimbe ko wadda ko duudi illa ko jippino lam wadano noga e jeegon leer jie dubujinaaji didi enoga e tati no Suleiman Isiaka ardido Saruska jido filam renugol sukaabe Agadez famini Musa Mamman
c'est une vague composée d'amis
ibe gada kambe ujinere e kime jie tatu ngoroko e debbo e suka e mawdo gartirol goldo buri duddi der ngombe no gartire be fu dudal mabbe fu no bibbe leddi Niger amma no wodi bibbe leede janande be fedde OIM wonno hojete dirka mabbe fadde be jahata leede mabbe far bangere Sarusi hawjine fi denul sukabe ko be buri hokkugo sembe woni renugo sukabe kambe do ibe gada kambe kime dido e chapande jeddo e jeego der gartirabe sukabe be gala gada neddo kambe chapande jenay no der mabbe no wodi bikkoy goro chapande nay e jeego bikkoy dewo chapande nay e nay der loreji kambe gadda don Agadez be goni ibe ballirabe harko jewata nyaman deji e diam
alimentation e
do kengan tati lewru october no bien jahangal nimbe sarus kawjido filla habaruji to sigila durwido e nyaw sida kamjum e nya wala here ko yute e patitam nyadi jahangal to endam filinge dum do madam Isa Bibata ardido ngal jahangal nani dima ko wadani do Abdoulaye Bagasa.
Pourquoi cette mission
ko wadi min tigili yilaru du ni woni min pamana ko fawarande joni no wodi himbe ko wonno pandina himbe be nyaw sida nangi don wadi min kabbi anniya yide min jahan der region yiji leddi Niger gam wadango himbe gombe no durwida fi ononni yewtereji pindinol denne minen gidi min gadda kaddi hano pandinol ko gondube nyaw sida wadante do yago dubi ujinaaji didi e no gay e nay denne no wodi himbe gara ewa balli mabbe ko buri nyawgun nanga neddo fa liba joomu no wodi laabi laamu ko holli denne wala fu mola wallamu fiyata deni yaabi laabi din dun kam min gatti yeso gam pandinol gol himbe gondube nyaw sida gadante
avec le VIH
en kota tanda ndir region modifa kolati le wakati kete o woni ko woldeji natata hakkunde durobe remobe fadun sabimbina waru hore dun sabimbini ko hauri tere nodda yade to lamibe fina tawa e baddude hebande o fi mosala kaccella abdu gasso kaccello o woni lamido mayne sorwanani ko wi mayne abdullahi
yanzu ta ce ta ci hankulan yayi
rafke jira hakkilu fukin wadi sembe sanne balde de enda dan idun wada filla ittude yonki do der leedi di enda wala mo wi'a hebay barke bandu demo wawa remude hebe barke demal mu de birgina durobe du fa hande nyamri remobe be enden kam burdata hande durobe don wombe no dema nondu fa han remobe du no don marube dabaji denne hegaki non lural nata chaka lenyi di enda de do durdude mabbe non nade do gese den enden no denno de jippaki dabaji wadi foto diri ko gese den enden jofaka durobe be enden paddoto dabaji mu enno gina amma handen dum wayli gan wakkati fu e wakkade mun
ka abubban duka akwai lokacin shi
kenga non tanda de region Agadez bibbe wuro mo ngadi fijo tande kanjum e ko dina al-islam gal lamru nilado Muhammad sallallahu alaihi wasallam Umar Ibrahim Umar kanan ke lamido ayir nani ko yibande me Musa Mamman
la fetende vraiment la semaine
fetende watta kena der balde ko tokkata dinki lilado Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanu larmudun nonni julde didi no nyande dinki king e nyande larmudun himbe no kinnato no janga jande qur'an no watti del lewru mauludu fu handen woni larmudun illa subana yande jeddi be puddata sayoto garki hore be wurogon e lami be finatawa jawdirino hirsete kando woni mana tende on lasar dum watti do ardangal lamido agades gam barkingo julde tande rewbe no burtoto julde no wadi mawdo pawtobe no wurtoto kando e jamaare mun ibe boma ibe pondi yaade wuro lamido hantorde batu julde tande
nani mbi en tewtigol koppulatol bal leydi adunaare ko rewbe biyeteedo Yvan Colombie ko dubujinaay didi en oga e nayne woni e hore mum kanji wadi ko mbi'e fedde rewbe latobe balbe Niger wi'etebe Gazelle Yvan no pidon be Guinée Conakry wi'etebe Sili National Kamendu latol Aranol sappo e didi lewru octobre garo don der stade general Moussaini Kounthia den ko latol mabbe dida bangol wada kando sappo e joyi octobre do en dan gallu nyame e den lawol gotongol wadi ko Eladji Koffi si prend dum woni ekintino de fedde rewbe e worbe ko mena idi set no hen e sigilade latol bal ko tew tewru sangata yo termeden pindino labi kewdi kanji woni ko durobe ummotobe der leedi mu en nadde janane to kirtande region zender fudube region on e be leedi godde amma ba ko nonda no wodi labi kawjidi fi mudum amma chadale no chorkiti der mu misali no kujje to dabbaji potata kambi e gurtidi nimbe nyibata do mud Ibrahim Lado Musa dum woni mawdo fedde daddo zender nani ko witarnan fude yame
Région Zender dermu no wodi gurti kewdi di droobe egga hodabe e dabaji mum en to kirta ummotodi gure gar Zender jawtira maradi natode Nigeria no wodi ummotodi ton damargu gara pottoa gauna chaka arunguzuna e gauna du don wodi to di tokkire di jawta
leydi Nigeria e Chad droobe meden no keba nadde der majje dana
no wodi droobe egga hodabe leydi Niger natode Nigeria amma dalila rafike jona hakkilu fukin tawango Nigeria durobe egga hodabe Niger jida jahton enda misali dar departement mu Zender fulbe marobe na daneji e bokoloji
no wodi labi lamu kawjidi filla durobe egga hodambe ben do endan na
yadi loci kadre
no wodi joddinabe do keri di enden yewtinade no wodi duni fa handen derol limore dabaji di duro fu hani tawri nidu gomnati to kirta dan hawjade e joddinde denako durobe egga hodabe e jawdi mu
do filla durgol ummade der leydi mudun yaade leydi janane no wodi no kuje itanaade to dabbaji din powtata do labi de no kuje no kediti fa hande
vraiment saniye pa
de gonga no wodi no kuje tawtede denno de hande ngala de neddo ummake gidigir saito wari handari den ko heba durdude gowar warde tondu buran kiloji la soji didi fedde tidde hubere Zender de du hana ko hoyno gam bato daba yidi endam paddetino denno har sharkiya no kure de endam wala don hande de fude etama fa wobbe nyidi
les habitations
har to ya warta dabaji don no wodi chadale
par rapport a la mobilité
har ko darata ya warta sador maji no godi misali wakati jippaki mabbe kin endan yottade pullina pete den du hana ko hoyno fudu misali ummade gidimuni warde Zender dendu chaka lingiwa e bakin birji yottade
damergu
noy fi no kuje durgol kawtade de wontiri
bon le partage
ko darata nawtorade durude ami e ko nandi titta ningala sadorna mawdan dan futi halede
problem
dawante kibaruji meden tili e fulfulde joni wala fu komba mi wiide sana jabbodo Hawa Usman wadde ko dengal Hausan Kore yamde jo imintaji la soji didi e joyi kirten to jam hirti
studio kalangu
filinje do Muriel Talaka
namba chapande jenay e joyi topere e go fm
tilaberi do radio tebonse
lamba chapande jenay e jeddi topere e joyi fm
dolbel do radio goruwon
lamba chapande jenay e joyi topere e go fm
sai la voix de la tapwa
lamba chapande jenay e jenay fm
walam do radio baru
lamba chapande jenay e joyi topere e go fm
tera do radio liptaku
lamba chapande jenay e jetati tobere jeddi fm
ayeru do radio suji
lamba chapande jena e jeddi fm
bakilare do radio alher
lamba chapande jena e jetati fm
studio kalangu